Come a survivor. Hey, come a survivor. Sivio, Sivio, ta pepe ya kama kipepe oh. Never give up my shiny Sivio. Wenye unamini waina ukweli, hata kesho utawona vigeugeu. Ta pepe ya kama kipepe oh. Never give up my shiny Sivio. Wenye unamini waina ukweli, hata kesho utawona vigeugeu. Sita wamini, sita wadata, kuwa usiku hata mchana. Baja mchironga we Sivio busanja. Ogera biringa batamani Uganda. Oh my tisha you me only defender. Me face every day and no man can surrender. When I didn't see jam, me touch my CV to me later. Nigga feel the fans and a radio presenter. Ta pepe ya kama kipepe oh. Never give up my shiny Sivio. When you unamini waina ukweli, hata kesho utawona vigeugeu. Ta pepe ya kama kipepe oh. Never give up my shiny Sivio. When you unamini waina ukweli, hata kesho utawona vigeugeu. Kuna walipewa bati na hule, wengine walipendwa vile vile. Hata wajisomi walipata mani. Sivio Sivio mini nani. Nikiimbe wanasema niko mada. Superstar to shine over platinums. I'm a mother and a very fast killer. Let me take this Devix producer. Niko na mama na kosa baba. Hey, watoto wangu wananiuliza, dari ukweli fuli isije kama survivor. Hey, kama survivor. Sivio, Sivio, ta pepe ya kama kipepe oh. Never give up my shiny Sivio. Wenye unamini waina ukweli, hata kesho utawona vigeugeu. Ta pepe ya kama kipepe oh. Never give up my shiny Sivio. Wenye unamini waina ukweli, hata kesho utawona vigeugeu.